Mambo Records.
Mengi nafahamu, tabia nzuri kwako na iwe matendo.